much money.
Yes, please.
And
then, yes, please.
And the car, I don't go bambo. Ndipo alikuna kuti wansi alibwino kunyasalande koma alikuti chakachino tonse tipite kunyasalande kwa sibwino khala ziko la inu ane chonchino ngati anthu alova ndipo pambuyo anthu azambo kutiyesa kuti ndife machona muhalali
chemwa ine kunyasa sinza pite ya mino myasa nda kwa tamwe ya
ndita
kunyasa la ndo sinza.